Gavumenti erangiridde abantu abalala mukaaga abazuuliddwamu ekirwadde kya Ebola mu Uganda. Kaakano omuwendo ogw'abaakakwatibwa ekirwadde kino gutuuse ku bantu 15. Bano mukaaga kitegeerekese nti bonna bannansi ba Democratic Republic of Congo abazuuliddwamu Uganda. Minisitule y'ebyobulamu egamba nti waliwo n'abantu 6-8 abali mu kulondoolwa era nga baalina akakwate kubamu ku baasooka okuzuulwamu obulwadde buno obwa Ebola. Minisitule y'ebyobulamu mu alipoota gyefulumizza eraze nti abantu abakazuulwamu obulwadde buno abasinga beekuusa ku abo abaasooka okuzuulwamu Ebola era abamu babadde bali mu bifo ebya kalantiini gye badde balondoolerwa. Era minisitule y'ebyobulamu egambye nti waliwo n'abantu abalala 2 abajjanjabiddwa ne basuuka era basiibuddwa nga ku bantu 15 kaakano 12 bokka be bakyajjanjaba mu malwaliro. Gavumenti egamba nti omuntu omu yekka ye yakafa ekirwadde kino mu Uganda ate nga naye yali munnansi wa Democratic Republic of Congo nga musajja wa myaka 59. Akulira ebyobujjanjabi eby'ekikugu minisitule y'ebyobulamu Professor Dr. Charles Olalo agambye nti bannayuganda basaana okwongera okwerinda ekirwadde kino nga bakola ebibalagirwa. Director Ministry y'ebyobulamu akulira ebyokusomesa abantu ku byobulamu ebitali bya mu ddwaliro Dr. Daniel Kyabayinza agambye nti gavumenti weri era ekyasobola okukwatirira embeera eno ekirwadde ne kitasajjuka.
Balwadde be Ebola 11 be twakafuna mu Uganda bonna bali mu kalantiini era twabateeka ne ku no fly list. List eyo bagiteeka mu bitongole byonna ebikkiriza abantu okufuluma eggwanga tebasobola kufuluma naye ate ffe bali mu isolation tubalondoola. Eky'omukisa omulungi ennaku 21 ezisooka zaaweddeyo era abantu ababadde mu kalantiini batandise okuvaayo abaasooka okujjanjaba omulwadde yasooka n'owookubiri. Kituwa essuubi lingi era agambye nti abantu bajja mangu mu bujjanjabi tubawonya. Ekyokusatu nti abantu bonna bonna betusobodde okuteeka wamu ne bafuna obubonero bwe batandikira okusiiga Ebola.
Dr. Kyabayinze era awabudde bannayuganda nti beewala okumala gawandiika mawulire agasasamaza bannayuganda ku mitimbagano nti waliwo omuggalo ogubindabinda.
Tuba tubalina tutegeeza obulwadde bwe batutambudde mu community. Tusaba batuusako abantu amawulire bwe batuuseko amawulire amatuufu. Si gakusasamaza nti amatundu bagagaddewo manya lockdown ebyawulo okusobabizeeko babulire bantu kwekuuma kuuma nnono za SOP ze twabawa ez'obuyonjo okunaaba mu maaso mu ngalo ne sabbuuni toilet okuba ennyonjo kubanga abantu bano bafuna ekiddukano ne bakozesa toilet enjama obulwadde busobola okubaawo ne butambula. Obubaka bwe nawulidde aba taxi drivers ne ba park owners bwe baataddemu amaanyi